my King Universe.
Goodbye, my lover.
Goodbye, 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 girl.
Goodbye, my lover.
Goodbye, 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 girl.
Unabwela moyo mango panda odi. Nizomwe unkafuna kodi. Kundi taisa nta wende kundi dropa. Pada uzaji kundi zi hey, this is wopa. Ndisa na me mind idu jipazuo. Chifuwa ndagani za zole mba jipaluo. Boto unazima panango sala mafuo. Kakulota usiku hey, ndi makuo. Ndiwe defwa se. Leloloka ndi kutila mpepwa se. Unandi pwekesa ndiwe mpwempwa se. Mola nkana kupasa jiteja se. Uzi fire. Hey, uzi fire. Uzi fire. Uzi.
Goodbye, my lover.
Goodbye, 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 girl.
Goodbye, my lover.
Goodbye, 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 girl.
Kwazi zanga jinende nondi mashaina. Kwa maikondi jako chinali ja China. Ninapomereza pano nina saina. Kudindiwe guwabe kambuku haina. Kuma seu na beta. Look at me now, I'm doing better. Inendodi ndito pondo pondo peza wina. Kwa majiwe hii utozafa ni umbeta. Sukudi ndi kutembelera. Kwa manoda bonda padebe jifuko joku nyengelera. Kukuzembelera ngati chona. Hii inebola ndungo nena zona. Mchibaluaji. 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 Inebola ndingo nena zona mjibaluwa.
Goodbye my lover.
Nako gani za zole mba jibaluwa. Goodbye, 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 girl.
Goodbye my lover.
Nako gani za zole mba jibaluwa. Goodbye, 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 girl.
Hine ndi mawele ngela mazampusi. Ninalidila kubuzi. Paka ndaganiza zopita kubuzi. Agogo wanga utakuone tendi wa usilu. Pena di babanga li gredi. Kuti mwina nkana gwila magiredi. Iwe kukuponda kukuzula si madredi. Fight jimpama kena kubuti hedi. Pita uko mutu ngati wona dinyo. Dipo sumadziwa mede di majendela ziko. Uziziwa kuti wongongo laso waliko. Iwe ndiwe ngumbi yototo kama piko. Chikuti ya kupanga zini majisoa. Lelo mapese kama wala kero ndi kusoa. Balibe chikuli mede dina pesega na uso. Kumakongo mogo uini mogo uso.
Hey, okay, nungo nena. Divine, TNR.
Goodbye, my lover.